tukisema 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 cancel jibu forever new NWA niggas with an agenda keep Kate Matriz in a major only thing we want to see is my bigger Buddha ni danger so pia tu pia tu ah 6 million ways to die Buddha chagu ah nani hawale wasi unawajua when we rock up on the mic it's like 1 2 ah hey kora hiyo beat umeiwai ina boom boom twaf kwanda I moto moto kasha I Akiwalai Staki uweke mikono juu Staki ukatike ujikutu umevunjika mguu Sekusikia mtu akipiga nduru Lakini nataka kuona kila mgenge akidu
Nipepega
Mabenga
Nipepega
Mabenga
Nipepega
Mabenga
Nipepega
Mabenga
Nipepega
Mabenga
Ganso
Mabenga
Bongo
Mabenga
Nikona
Mabenga
Nikona extra cash me nataka kublow Usilete pombe na crate, leta na ndo Dosi kiti VIP na party na the others Tunajua kwa rayando ubamba Nikona kale ka feeling kakutesa Ebu kila mtu apewe mindyo sponsor Sijika ni kulewa, sijika soni poa Sijika ni komaji juu Ama waiter wameiva kuliko mademote hapa ndani Okay, na get loose, tu nimekuwa busy Usitowe jasho buda, take it easy Staki uweke mikono juu, staki ukatike ujikutu umevunjika mguu Sekusikia mtu akipiga nduru, lakini nataka kuona kila mgenge akidu
Nipepega, mabenga
Nipepega,
mabenga
Nipepega,
mabenga
In other words, the love I got to give is certified for giving the toughest longest life of mine.
Hata na mi at some point wanga nataka Niko na baba ndani ya maisha Sina bide ni yombe ni pate za control Kesho tusipatane na ma bad control Feel it in my heart, I feel it in my soul Tukiweka mungu mbele hata take control Isiwe story, imambo ni ngori Maisha si movie, usije kesho ukasema wa You better take it, take it, take it, take it, take it slow. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. Why should it be a soul?
Kiyangu za wengi kwa mzo. Take it, take it, take it, take it, take it slow. Niko tukatika hali ya kusafisha kuni.
Mtoto mzuri kwangu, asiwe malaya. Mtoto mzuri ataki nipeleke kahawa. Mtoto mzuri kwangu, naoni haya. Tukimaliza kitanda yangu, twaruka shawa. Mtoto mzuri kwangu, asiwe malaya Mtoto mzuri ataki nipeleke kahawa Mtoto
mtoto mzuri kwangu. Aoni haya tukimaliza kitanda yangu. Tuaruka shawa. Mshona mtoto amesimama ka 4.6. Aitua lima mama nita. Mrefu kidogo aminacha kitu ka 3 meter. Nimpande kamati kwa tap kutoka kwa mita. Mdogo mdogo aiza ntingishia. Nikiwa nyuma hatu za dhani mini mkia. Imaji jo amefanya kaji mwagia. Na anacheka kimwambia nataka kumte. Akipita base kila mtu na mwitanti. Tabia tabia zake weza dhanie ni mlame. Ngozi yake laini na nirangi ya lame. Mato kincheki na wish ninge kuwa ndane. Ndani ya jeans yake, mahaga size yake. Anipeleke kwake, aishi kwa mamake. Kila mande mwa mshengware ni mange. Mate, mate.
Mtoto mzuri kwa asiwe malaya. Mtoto mzuri ataka nipeleke kahawa. Mtoto mzuri kwa aoni haya. Tukimaliza kichanda yangu, tuaruka shawa. Mzuri kwangu asiwe malaya. Mtoto mzuri ataki nipeleke kahawa. Mtoto mzuri kwangu aoni haya. Tukimaliza kitanda yangu tuaruka shawa.
Wazene za like mtoto napenda marap sana. Sio mtoto anapenda mabluza hapana. SMS kimtumiaka tunza kumangana. Mafone sex ndio zetu siku mbaka mchana. Tone nani anaweza imagine vitu za kifedhuli fedhuli. Kakenyana na jua kali kwa mapenzi kihuni huni. Pantaka msichana nampenda sabu ya noti. Mtaka msichana nampenda sabu mumpa njoti. Maraka tatu at the same time ampika magoti. Uliona kwa TV alafu saidi unachifanya umeni noki. Mtuka ndio mwacha mbeste zangu wa kwende OG. Toto mzuri sana na tulia naye mtaani. Na niulizaki noni kwaka na gari gani. Gari gani, gari gani. Kwenda panda matatu nusinitishe fea tafadhali. Toto mzuri, anasura nzuri. Tabia nzuri, nywele nzuri. Na mdomo akifungua tu hivi. Ainuki maichi, ndani ya kabure.
Toto mzuri kwangu, asiwe malaya. Toto mzuri ataki nipeleke kahawa. Toto mzuri kwangu, aoni haya. Tukimaliza kichanda yangu, tuaruka shawa. Toto mzuri kwangu, asiwe malaya. Toto mzuri ataki nipeleke kahawa.
Beautiful girl, and that's for sure. I wish you may love me up and regress more. She gave me even on the wooden floor. Said she want a man like me in her life. No problem in some bones, alright. She talk about it each and every night. I don't wanna talk about what I had before. So what I wanna do right now.
Hiyo tempo the way you move your body ume take it over. Lakini kaukijua nitashika hiyo tempo.
Girl, me love the way you having fun in a the club. You shut your body fall in love. Me love the way you move your body with the tune. Move your legs and move your booty swing with the tune. Me love the way you bounce it up. I bounce it up. Stay to your upper girl, don't make me feel weak. Mtakutunza kama toto ntakulea. Kotea itakongeze ya mbolea. Apenzi letu lime kama mimea. Ingali mafisi wana kunyemelea.
Mina nga 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 mina nga nga nga. Ukisonga mina songa maiga.
Na hiyo tempo.
Nga 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 nga. Ukisonga mina songa maiga.
Na hiyo tempo. Take it over, yo, take it over. Nitashika hiyo tempo. The way you move your body, ume take it over. Lakini kukijua, nitashika hiyo tempo.
Tene kwa tene, tene kwa tene. Tene kwa tene, tene kwa tene. Twende juu kwa juu, juu kwa juu. Juu kwa juu, juu kwa juu. E twende tene kwa tene, tene kwa tene. Tene kwa tene, tene kwa tene. Twende juu, twende chini. Ukitoka shikili ya chini. Wena miaka 80 ama 40. Kata kiuno kama una mashini. Nisisi tena mija na matrizi. Combination utachizi. Weka manzipo mani peleke misini. Ule dema kona micro mini. Anakubamba piga Kiswahili. Kama umekwama fanya hivi. Nyongwa, 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 nyongwa. Nyongwa, nyongwa.
I said he hook at the kiss up, but I'm okay with it.
Give me that,
it's your boy, my dad. jammy jammy. I said it, I did jammy jammy, jammy jammy. Jina ni matizi, AKM na tizi. Chama we ni mandi, unakatika hivi. Juu kwa simiti, ingine juu ya kiti. Unazungusha tu, ukienda chini. Unaniangalia na kurushia mbili. Na kuguza haga, unasikia dhiti. Wacha haraka, vuta chini mini. Tukifika home, takupiga mi. Takupiga mi. Anza kwa kitanda, tumalize kwa ki. Nitakupiga mi. Nitakupiga mi. Anza kwa kitanda tumalize kwa ki. Manze hiyo ni fiti. Tene kwa tene. Tene kwa tene. Tene kwa tene. Mchezo wa asasa. Juu kwa juu. Juu kwa juu. Juu kwa juu. Mchezo wa asasa. Tene kwa tene. Tene kwa tene. Mwende kwa tene. Seno.
Fansa mikubali Suwaga na yata madema mikubali Kuteka tamu kachipoka kikubali Kueka tamu matapune toli kubali Tida kama timina kubali Mtina kubo walisa kubali Tunakubali 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 Kofezo Tunakubali 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 Nimekubali umaliza ga drinks nikifika kwenye party I'm not a sock nimefia tu kiasi Hence the name Mad Tracks aka Mad D Kuiba chat nimekubali Kungara what nimekubali Kanso likifika mambo yote kwisa Nifunge tu pingu tu wengine na waibisha Tunakubali 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 Timida kanso utakubali Inile track inafanya unasikia kukamata manzi Ukimtupia lugha na kisha akikubali Ukifika kejani shuma inarara da Nilikuwa blinded Nikakubali manzi kufungwa sauti Anonga kama mwakazi Ule nilijitoa ni mteja apatikani Kwani hata we ungekubali Tunakubali 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 Kofezo Tunakubali
Big up, big up. All of the woman them big up, big up. All of the girl them big up, big up. All of the woman them big up, big up. Whoa,
sit up. Matches cock up, sitting in place, stand up. Beers, leave a Apache full of peer me a cup when she walk the street. I would have a man big them up, big up, big up. Got your pot on your bob, got your pot on your bob, expensive on a rubber, put you on and on here and just big up. Got your pot on your bob, I know you come from, put you on and on.
Gal belly dance, ban any man. Make no the flaka sang teni gun. Emi bang mini gun. So kona shida na kali, then come baby come. Bombo clat, bona how kai kando. You probably a hater, that's why una dime chango. Shika tati bo puende uke by kando. Mi wanga ni origi, wengine ni wai ganjo. So pay a kalido, missi jalido. Minda ita Mr. Nice up from Kidalipo. Jukasi pesa na ni wetembea. Na hapo ndio mama mi woni pendea menamo la bat madalas uneza nitafala minifanya ama rapper wake wase walingala ala mini na swaga bala Nairobi mbaka tala kami ni kiatu mini timba na weni akala niko na mbesa cooperative niko na equity pesa ni mingini mivisha so mini na publicity paparazzi bigo picha then tuzione BBC na shika mamita busy mjipa juni misena DTP G baba yao ndani ya nyumba posto na skruma. Estou pra gaji, listen. Yeah, listen, na bang my fan. Even the new camp wa bam, na bang my fan. The flow post, Amsterdam. I'm ta jam, na go bimba ka Amsterdam. Niko kwa chopa, nipa domu ko kwa jam na kam. Kam madam, wane vile na van de land. A Manchester, weba domi Sunderland. Understand, nisi wezi
kukunenam. Ganson!
Nakalile bewe nje ambulance. Kisho na muke na mapambulas. Kikunwe sumu nisike pandulas. Angini kisha tena repeat,
repeat.
Taka nilewe wente ambulance. Kisho na muke na mapambulas. Kikine shika nisike Pata yende taka lewe ni
I need an ambulance, I need a girl dem. Kikwa nisele mta bandi anthem. Need me a doctor to come on the floor. Cause this girl a killer, she murder, she raw. No woman, no body, we said that before. I'm high and you're high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum. Teach me, cause you got
a bomb. Taka nilewe ambulance. Kisho na muke na mabambulas. Kikunye supu nisike pandulas. Hangi kikisha, tena repeat,
repeat.
Taka nilewe wente ambulance.
Only my dem wanted to attack to kill ya back in the day. Look at me now.
Jana nilikuwa na shida mingi, nisha si sort, niko easy. Kiyo na kunywa ndogo bia, nilazima leo. Runda nilinja na miku, nataka nikitoka wanibebe chuchumbe. Leo ni siku yangu ya kamweso, down to me ni okwato.
Ambulance. Kisho ya muke na mabambulas. Nikune supu nisike pambulas. Angi kikisha, kena repeat, repeat. Taka nilebe wente ambulance.
Sina time for us to go sikarura. Kiko papers jamani.
Kine ndole mademu wante joro kona nchekile ya back in the day. Look at me now.
But girl you playing. But girl you playing. Say this could be us. Girl, 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 you playing. But girl, you playing.
Hey, hey, kacha kula ya farasi. Baby, baby, nipe na fasi. Najua nimekosea, najua nimepotea. Najua imekuwa so long kabla atuja ongea. But sija kuwa around, nimekuwa around the world touring. Tena get more show, tena make more deal. Tena change my Twitter handle from Octo to Mr. International. But back home, this girl ain't loyal. Unaniplay na mindyo king, Mr. Royal. And I don't wanna be a player no more. Cause you ready, playing that role. Sako ni kuidai dodo, na uko idodo. Unasau story zako ni leka kakando. Kidambo ilete nuko na punye stima kakando. But sayi na kula Apple nikiongea na iPhone.
Yes. But girl you playing. But girl you playing. Say this could be yours. Girl you playing. But girl you playing.
Back it up on you, bubble, so. Back it up on you, bubble, so. Money pull up, cause you a trouble. Trouble so like a big sound. Just a juggle and a juggle so. Balance by your head, same so. Do no pop down and dead. No lame so, boring gal. No, you no name so. Pull and pan the sitting and bass. Cause the gal a say, she want the mate, he say. She want the wife, he say. She want the but a big gal pan the side out a road a the best, yeah. They want the she say, she want the wife, he say, she want the but I be got no time with partners.
When you look as good as you do, there's nothing that I won't do. When you look as good as you do, there's nothing that I won't do. See, all I wanna do is get up in it. I'm just saying, baby girl, don't be offended. But every time you shake it when you're dancing, I just wanna slide up and romance it. So tell me, are we going, are we leaving? I got things, shorty, you could be achieving. Backstroke, swimming in the deep end. I put in work, girl, even on the weekend.
Dance. I don't wanna lie. So let me just say that your body takes me high. Say me one, no why. You were blessed with all this beauty, butter.
You have to flip it.
It's such a fit.
2013, 20 years shot of boy.
So, trend in your body.
Yes.
Can I please take you home? Trend in your body. I don't want to get you all alone. Trend in your body.
Yes.
Something vibrating at my home. Trend in your body.
2013, 20 years shot of boy. Okay. Be a shot, I'm close in tight, I'm close so tight as Chris Contada. Young in Pala, ass like Prada. If I'm always a shikanisha, bossy when he falla. Bossy when he falla. Mina in the pala, kila kitu dollar dollar. President Moi, keep back, you wanna holla. Now Nesha ki dole, pole, Tubo tubo kubo kama Ligros. Pesa zetu muna fanyi ya what? Kazi kwa vijana, pesa kwa mabos. Wacha kuwa floss. Ati waseni wata get ganji 20 that. Nitakuwa 54 made it under that. Yes, bere tamo huko wa shati ya kaki. Check karatasi Kareke. Yeah. Kareke. Mini Estiela, the bigger, the better. MC on the mic, come test her. He be a shot, I need car and pass her. Wesson, try to see. Like how sang, the ski. Be a shot, I need, be a shot. Okay, you know how wet, need to get hotter. Okay, you know how wet, need to get hotter. Okay, you know how wet, need to get hotter. Be a shot, I need, be a shot. Be a shot, I need, be a shot. Be a shot, I need, be a shot. Okay, you know how wet, need to get hotter.
Be a shot, I need to be seen. I'm seeking the one. Na flungine maji maji utadani
gibi gibi.
In other words niko teina jaba. Juni nisikia pia kukula maini swag. From the business land, navo bidu be specific. Crew get popos, na changa illicit. River road baby, that's where you gonna find me. I be getting my money fast, calling people hadavani. Niko na M-Pesa cooperative, niko na equity. Pesa ni mingi ni mevisha, so many na publicity. Paparazzi pick my picture, then tuzi on the BPC. Kashika ma meet busy, me jipa juni me sign na DTP. Be a shaba baby, what it do, Miss Stella? I'm the man with the power, so I make you feel like Cinderella. And I'm making a shower, so hope you got your umbrellas. Y'all just be a shower, baby, Stella. Go
ahead. Yeah. Already got one rolled up in my left hand. Pussy on my mind, tighter than a headband. Crushed in my lungs, got ganja in my sweat glands. This shit I'm on better than the next strand. Than the next strand, better than the next strand. She head down, booty popping in the handstand. Shine bright, I give your girl a slight tan. I make that pussy whistle like the Old Spice man. I don't even understand why she'd ever want a man. If she ever throw it, I catch it like a cornerback. Like a corner bag, that's an interception. You think I give a fuck, that's a misconception. Oh what a night, oh what a night. The roof is on fire, so what, I'm high. I say oh what a night, oh what a night. Yeah, she a bad bitch, all jokes aside. Hey, look your baby over there. What's up, little mama come here. She start talking but I really couldn't hear. Until she started dancing, how she do it in the mirror.
Posted on the block like a low life. I like my Fanta with no heist. She said my lifestyle is no nice. But my woody's so good, they make her blow twice. Hey. Why you don't grind? You don't like money? We spend money like we don't like money. She love an ugly man making pretty money. And I'm an ugly man making sexy money. And I just wanna get friendly with her. Wanna get friendly with her. You see a big body where you find that. Make her pull up and rewind that. I just wanna get friendly with her. Wanna get friendly with her. You see your big batty where you find that. Make her pull up and rewind that.
From high school years, yo. I'm telling you, ain't nobody gonna take you serious, isn't it?
Never know me. Me forever boss. See, I'm all about the money. Like say, I'm a Negro me. Voluntary service, and I mean, I'm all about the money. That I know the president that come me. Every girl I have a picture of me, I'm all about the money. And the money all about me. The money all about me. No money, then go buy. Nobody hear me, there's nobody say, aye. Tired of white price, what about some rose rice? Public lights, but why is there no white now? That's why me and Lee up every night. Stay up every night, so much that we sleep all the days of our lives. Call it a soap opera life. Just feel it the soap proper life with big cares and big bites. The type of life I make a man forget what broke life didn't feel like me. I talk larger than life. 2016, me predict profit, panta, papa, profit, what a profit, man. I'ma tell Sasha, she say soon we are gonna need some bigger cups for these eyes. I'm all about the money. Like broke life, never know me. Me forever bossy, I'm all about the money. Like say I'm a Negro, me. Voluntary service, I'm me, I'm all about the money. That I know the president, that can me. Every day I have a picture of me, I'm all about the money. And the money, I'm about me. Money, I'm about me.
Manza kona fashion anajua kunga. Yanu kimono nasikia tuku mtaka. Ondo manzi mina penda anajua kupika. Mchuzi mzito, sika mungine juzi blanda. Alinipikia kweli amjo. Ondo manzi mina penda, manzi msafi. Sana sana yulu penda piga mswaki. Seki daikis, unasikia utoke nduki. Ondo manzi mina penda, manzi kahuro kwalitika hizo. Manzi mina penda ni manzi kahuyo. Kuto manzi mina pepe. Manzi kahuyo quality kahizo. Manzi mina penda ni manzi kahuyo.
Yeah. shango suni tatupa kijana. Muda ni master, napiga na nuga disaster. Na wasupo watikuja na wakuta mipasta. Muda ni cash na nitakapofunga hii chapter. Uta reverse na nikoshua zita kukapcha. Come slow, mina pita na kesta. Pita na kesta, kani umeshika diva kwa westa. Nita na get, wate wana niita kwa dates. Juni na mita tisa na pia malika kwa grace. Nina mani na rap, mani na mani na
gang. Aeroshan, girl a girl is a shimi ya pa koshan. All I want now is fluff like a koshan. Shimi want for brace and koshan.
What a bad girl, a real pretty devil. From morning me feel miserable. So I came here to get some love in a the go-go club, girl.
Do the thing now please, make me talk in a Japanese. Body full of cold bump like a freeze, me a freeze. It put me mind at ease, girl.
Do the thing now please, make me speak in a Japanese. You make me feel cool like the not cool breeze. And that put me mind at ease.
Yeah, because tongue ringing out your mouth and you can't really try. Tell me say I just fashion that, girl.
Me don't see say you a real pro. The way you wine on the edge and just catch on that, girl.
You don't care what nobody wants and me can't see it on your face. You a rebel, girl.
And if you leave tonight and you don't do the thing, me I go feel miserable, girl.
Do the thing now please. Let me talk in a Japanese. Body full of cold bump like a freeze. Me a freeze. It put me mind at ease, girl.
Do the thing now please. Make me speak in a Japanese. You make me feel cool like the North Pole breeze. That put me mind at ease.
Y'all me sex set by you. Y'all me hot for you. Me done puzzle up the funds to come chat to you. Me reserve a couple hard box for you. If you try ask me, we do it back to you.
Me look slack to you. No, I'm not the type. I'm from the hills of Sudan. In the country type. So prepare for when I'm a rattan tonight. Come in a carry girl appetite.
Listen me girl, do the thing now please. Make me talk in a Japanese. Body full of cold bump like a freeze. Me a freeze. I put me mind at ease, girl.
Do the thing now please. Make me speak in a Japanese. You make me feel cool like the North Pole breeze. And that put me mind at ease.
Cutie, pretty ring in your mouth. And you can't really try. Tell me so you just fashion that, girl.
Me done sister, you a real pro. The way you wine on the edge and just catch on that, girl.
And you don't care when your body wants them. You can't sleep on your face. You a rebel, girl.
And if you leave tonight and you don't do the thing, me I go feel miserable, girl.
Do the thing now please. Let me talk in a Japanese. Me body pull up one of them like a freeze. Me a freeze. I do yeah.
From way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust out the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text with timing, I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time but I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time but I go. Higher powers shaking a hold on me.
Silent. Buga mini mgenge mini parent. Apparently nakuwaga na mamanze kibao. Wana mangaga kwa keja juu wako maubao. Wana penda gama fruit, wana kula banana. Wameja sana kwa keja cheki wame banana. Tuna twins tuwili, cheki tuna banana. Wamekata maji sana cheki wana guarana. Side, tuko hapa piga saluti. Wakituona wana heshima. We get money, we spending the money. We let it talk, you can go and keep your change. Wana sugar. Wanna sugar, hey. Wanna sugar, hey.
best in this. Chan Destimoto, feeling like a mealy, like I just won the lotto. My man's in the back of the club taking photos. And yes, I'm the baddest bitch in the whole world. No compromise, this the hottest combo. If I want it, then I gotta have it pronto. But I strongly suggest that you better get to going before I hit you like a 747 Boeing.
Who that? It's your boy KRI. Lulem Luya Wabusia, FYI. I'm an everyday hero. Mjaka got beat on in a KCD. Ni shows a KPY. Unaito Perry, we msupuka Katy Perry. Come closer, bunga nami, shika kiti, Katy Perry. Amga kadabra, mikono kwa brother babra. Tuna misbehave na brother kwa brother master.
We're outside, tuko hapa piga saluti. Wakituona wana heshima. We getting the money, we spending the money. We let it talk, you can go and keep your change. Wana suka, eh, wana suka, wana suka.
See you funny cause you know for some of us it's natural. I don't care, I drop my hair, I don't give a damn cause I don't do control. I swing from side to side, my hashtag is world child. I'm an African child, I'm a mother, I'm proud. My dress, my choice is mine.
Niko wax, niko gaze, niko la la la. Isi taki ma stories ah. Na wakidani wamefika wape miaka kadha. Hatupendi vishindo za nisha wa note kama galaxy to Samsung na bado kuhit industry. Niko shua ka MIC. Wanangoma ni yule huwa ICE. Side tuko hapa piga saluti. Wakituona wana heshima. We getting the money, we spending the money. We let it talk, you can go and keep your change. Wana shuka eh.
Champion boy, nite bwana Samata. Rudi utotoni, sipotembea kibebwa mgongoni. Far champion boy, nite bwana Samata. Nota mapembe ongeze mkia. Na ukini bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mamba. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Msa unaweza kuzaa kizaza. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufata nyayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Misha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini. Piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki.
Joga kushoto kulia tanki nda studio njia mbili mutumia. Nafsi ya nunini waga meganchwa mara mbili. Pande mozo kubelea mipande ingini na kata kamili. Bada chon kwa natuta kufanya kazi kwa ofisi. Ndo tuwa ipande ingini kada mga jonan ze mziki. Ndiyo mana kwa igari chota npata metulia. Melin back mkono steering yangu ya kulia. Mkufu shoto breaks mkesi kinitutumia. Kwa stage kwa na pande ya kulia watu wamesinzia. Nyuge uka naenda pande ya mjua kushoto. Alafu nambia jama ebu ndio na hizo mikono. Bibi lazima pia mkwe na angu wa kushoto. Salo ya kulia jua na dai niko msoto. Na naipendaga nikiekeleaga nikisongezaga kushoto kulia na
kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop.
Masato sina travum. Sana sana muji pata ndani ya clubum. Kuingia lazima ntangalia eh. Kushoto kulia kisha naenda kutulia Jemi yangu kushoto amelalia. Beste yake kulia machomia na mfungia. Mabia uka mtu by order. Datika kadang nasikia kunyora. Dana chuo muji sunda gokona. Mkono wa kulia ndiyo unashikilia. Mkono wa kushoto unafunikia. Muna waniki malizia.
You know from in a man I search for your sign. Say she should love me till the end of time. But none of that me really up on my mind. Me want to live a long time. You know from in a man I search for your sign. Say she should love me till the end of time. But none of that me really up on my mind. Now I'm gone for sure. Can't let you tie me down. I wanna have fun and mess around. I gotta stand my ground. Though you're the best thing I found.
Na bado nina handwa na CC. Mwingine anadai lungu la South Sea. Ninataka za race, skiza MC. Nataka debt na Sanaipei. Na bado nangoja mziki Sanaipei. Niite Adam, lazima niishi fiti. Ndio nipatane na Eve uko Vibe City. Neza Chris, Rocky comedian. Na eza abracadabra Indian. Tafuta juju kam kinajerian. Upote vino one sweet sita niki Marian. Msupa, niki jam, sound jam.
Okay, can you welcome? Kisha memeneka nimejam kama Bush akimada Saddam. Nimejam kama Charlie juu ya manza kikam. Na kamse ana macho juu ya pombe aram. Niko labo kama gun ita madama fans. Kiza story iyo siku nilikuwaka home. Nime relax nikivuta zile zangu za bomb. Nikasikia kuna mazi anabisha my door. Niko jesina alikuwa anataka to wrong. Wacha nimesota siku kuwa na to. Nene mfuko nilikuwa nimebeba to so.
I don't want you talking about
kuna madu mbaka ila na so.
Unajisaidia tu kwa msitu matamu tishu ni mapera.
ya subuhi. Hata na uchana zo kitu sumbua usiku, si watalala tu asubuhi. Siku ya kwanza mimi kulewa usiku, niliamshwa tu asubuhi. Ushawaiba ya dema chupa na bado wanakunyima nika hakujui. Niko swan fair to the darkness, daily na rauka ali kama slui. Nimekutana na afande kama chicho nyanya.
Getana we, mulifanya nene ziko.
Kile tulifanya, si tulifanya usiku tukafika
tu asubuhi. Tunyo siku zimeenda sana.
Manyangao waliipa mabanga usiku, wakabambwa tu asubuhi. Unaingia kwako usiku, tuna deni yangu nitakugonga tu asubuhi. Msupa alipewa maji kamgeuza mate, akachotwa tu asubuhi. Eh, yule ujifanya mtakatifu, alikutwa vitu tu asubuhi. Umekaribishwa kwenye ujui, unakuwaje mwenyeji ba asubuhi. Kama kuna shida, mama watoto, tutatatua tu asubuhi. Lakini usikatie usingizi, tulale, tuchokozane tu asubuhi. Hata ulenge sindano ya Dr. Sita usiku, utadungwa tu asubuhi. Ujui,
kile tulifanya, si tulifanya usiku, tukafika tu asubuhi.
Tunyo siku zimeenda sana.
Fanya kile utafanya usiku, itafika tu asubuhi.
Kuna kitu tulifanya. Wakati nilikuwa down, kwanza uko town, walinisho madharau, mafala hao, really achana nao, wakaenda zao, na hivyo ndo waliendanga.
Vera sidi,
wengi wamekusa kanga,
siko baya ni vile bulingo zako zimetushika,
alafu hujazifichanga. Hivyo ndo wanaotanga, ni pek pek, ni pek pek, na hivyo ndo tuendo tuendangang.
Hivyo ndo kunaenda.
Turn around, cause when I walk around you, it feels like I'm running.
mnyama wa mtaa. Jomino, of course. Hapa mtaa wananijua mimi Mac Mendez. Siwezi kwa kama ule bully wa Mazgwe. I'm just a man, I'm just a banda, nina sauti so. Nipanda baby kwenye club, sauti so. Mini ko easy kama Brano Dole. Juu pesa hiko mina ball kama player wa goal. Si unajua ni kukamua kamua mpaka fibe inanishika nina mafua mafua. Hey, kama ni nyege brosa bina joy. Iko, kakuna jeve itakina wa Njiko, muke stone cast, imin ka Biko, napanda juu ya Queen Elizabeth ina kingdom. Nika street baka masa ipote vein. Chusaini na Cecilia, siwezi wacha ale. Mini chafika vya tuza mwalimu chini. Disa hivi ni kajuzi na rinda rude chini. Nikutu
Zile inafa kufanywa. Hivi ni vile inafa kufanywa. Auji vile inafa kufanywa. Wacha nikishu vile inafanywa. Vile inafa kufanywa. Hivi ni vile inafa kufanywa. Haujui vile inafa kufanywa. Wacha nikishu vile inafanywa.
Basi wacha nikishu vile miufanya. Kavo mistari baba msema panga. Miupenda sampuli na tigikanga. Ndeki come through inapata niko ma bang bro. Bad boy, kichana bad girls. Kuchana mawa pata doma dema bye bye. Magic to my teens blouse imejipanda. Kisikia nilikama nishamalizwa. Na madame na yoko long your mind. Na shanza kujibuza haja ni side her lines. She's combo, I'm all up in your flow. Na die boss unipeleka vroom vroom. Next up, we all up in the car. Miss Quadrisha, shaji wa what's up. Simu mojo, another what's up. Kago mistara. Mtau mtau ujue ujue mato mato.
Bando wanna die the finest. Niki come through wanna do one. Niggi come through wanna do any niceness. See that when you flow at me instinct just pay attention. So ni mutu up and no competition. Niko one man nani isolation. To game yangu hosiko. Hakuna mado ito. Things on me ni kama do iko. Hakuna gangorijo. Tuko fine tuko wele 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 wele.
You know rookie, catch the baseline. Watch you girl, them a should be hey. When the girl, them a dip it and a drop it. You a funny man, if you not happy,
follow me then. Y'all a dash out, so me glad me come out. Ready for lip, what you talking about? Road me lip, we no want see no host. We a rave and a wait, and the sun to come out.
Girl a bubble, bubble, girl a bubble. Bubble, girl a bubble, bubble, girl a bubble. Bubble, girl a bubble, bubble, girl a bubble. Bubble, girl a bubble, bubble, girl a bubble.
All right then. Y'all left one head top and spin like it. Me have to ask if some of them right it. Watch that one day with the wire waist.
Watch your body there, yo dog.
Look how that dick cock up, y'all. Show your talent and skill. Red label wine, you a turn on the trail. Take a bus in a me head like grenade. But all when me talking, delayed me not left. Y'all had a show, so me glad me come out. Ready for left, what you talking about? Road me lift, me no want see no host. Me a rave and a wait, and the sun to come out.
Gala bubble, bubble, gala bubble. Bubble, gala bubble, bubble, gala bubble. Bubble, gala bubble, bubble, gala bubble. Bubble, gala bubble, bubble, gala bubble.
See later.
Bumps a wanna feed the gal dem bubble. If you love to see the gal dem a bubble, put up your hand. You play a song, the gal Starbucks blank. Now the gal dem time, play song the gal wine. Big C look a player, you know rookie. Catch the bass and watch the gal dem a to be key. When the gal dem a dip it and a drop it, you a funny man. If you not happy,
follow me then. Y'all a dash out, so me glad me come out. Ready for it, watch your talk in a boat. Road me lit, you know what I see no house. We a rave and a wave, and it's up to come out.
Oh my, oh my God. This girl straight and this girl nah. Tipsy off that piece of rock like ching-a-lang-lang, ching-a-lang-a-lang-lang. Jeans so tight, I can see loose change. Do your thang-thang, girl, do that thing like.
get it ugly.
Diddle it, diddle it, diddle it, diddle it. Diddle it, diddle it, diddle it, diddle it.
Yeah.
Diddle it, diddle it, diddle it, diddle it. Get it ugly.
Diddle it, diddle it, diddle it, diddle it.
Damn, that's ugly.
Bruh, I can't even lie. I'm about to be that guy. Someone else gon' have to drive me home. Bang a rang, bang, bang a ring a rang, bang. Face in the trunk, vibrate that thing. Do your thing, thing, girl, do that thing.
I can be a lifesaver. Treat me like a jawbreaker. You got 31 flavors, baby. You can get this now or later. Now or later. You can get this now or later. Now or later. It's your choice. Whoa. Stop playing. You acting like I don't do this. Build an empire, you cookie, I'm a pollution. I think I'ma lose it. If I ever had your number, I think I would use it. I'm feeling some way, you know I hate losing. If your heart was in the bag, I'd rob it just to prove it. Come on, you a mean diva. I got your problems by the neck like I'm John Cena. You got a past, I ain't get to go to prime either. So don't make it hard to believe that I need you. Hey, you beautiful like springtime. Let me know you in the meantime. Hopefully if things seem right, I'ma be needing your ring size. I can be a lifesaver, treat me like a jawbreaker. You got 31 flavors, baby. You can get this now or later, now or later. You can get this now or later, now or later. It's your choice. Yeah. I love attitudes, but not the drama.
Yo,
you made it to my heart. I'm the last time. Yeah,
yeah. I heard it. My dad knows.
Let's do it.
Can be lifesaver. Let me know you in the meantime. Hopefully if things seem right, I'ma be needing your ring size.
Yo, conscience. Yo, I remix this. My dad know.
What's up?
Fresh from Kingston, Jamaica. Tell you get a youth infinity paper. Represent Caribbean and Africa. Look at Rwanda, Kenya.